Umejaliwa shepu urembo tena hauna kasoro. Unanipara moyoni baby. Wewe, wewe, siwezi subiri kuishi na wewe milele. Baby vitamtam, vitamtam. Wewe, wendo nanipea mashamsham. Baby vitamtam, vitamtam. Wendo nanipea mashamsham.
Baby me I can't do without you. My love, my love, my love. Baby me I can't do without you. My love, my love, my love.
My sheri, we roho yangu koni kama nimekewa irisi
ile napendwa na kili
bora niweka fukuswe wa mapenzi bora najua mwenyewe kile napewa hawapendi tukipendana tukiendana hawapendi tukifuatana oh. Hawapendi tukipendana tukiendana hawapendi tukifuatana oh. Baby vitamtam, vitamtam.
Wewe,
wendo unanipea mashamsham.
Baby vitamtam, vitamtam.
Wendo unanipea mashamsham.
Baby me I can't do without you. My love, my